Yanda virira, luuli chimwalina, ukwano gwange gweni na chirabe mulina. Yapa byonna byenni nebirala seguya. Sichaina inani nali nazikalina. Ono namusabye abere mukwano gwe, namvuma mbuyali na mikwano gye. Kati mukyala we, yaza tafanana mukwano gwe. Ani mukwano gwo, mbuza mukwano gwo. Katonda wange ye mukwano gwo, obuli nayo mulala mukwano gwo. Ani mukwano gwo, mbuza mukwano gwo. Katonda wange ye mukwano gwo, obuli nayo mulala mukwano gwo. Omukwano gwo gwe gwantamiza, ne mubikalu wasipo wankanya kusinza. Katonda gwe nafuna wa buyinza, ampomeranga pizza. Abatamulina tebalina kyebalina, obatomulina gwe tolina na kyolina. Abamulina tuzimbira zikalina, tutuza n'abala. Ani mukwano gwo, mbuza mukwano gwo. Katonda wange ye mukwano gwo, obuli nayo mulala mukwano gwo. Ani mukwano gwo, mbuza mukwano gwo. Katonda wange ye mukwano gwo, obuli nayo mulala mukwano gwo. Bakanyakola nako amanyi tebalina, entalo z'omwoyo bwe zijja ne bakankana. Nze Katonda wange yafuula supiriya, ebikankanya abalala binkankana. Ndabirira ye buli kimu alina, mukwano gwange gwe nina kirabe mulina. Yampa byonna byenni n'ebirala seguya, sikyayina inani nali nazikalina. Ono namusabye abere mukwano gwe, namvuma mbuyali na mikwano gye. Kati mukyala we, yaza tafanana mukwano gwe. Abatamulina tebalina kyebalina, mubatomulina gwe tolina na kyolina. Faba mulina tuzimbira zikalina, tutuza nawe.